madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo marti ku ahaa barnaamij idaacadda koonfur galbeed ay soo qaban qaabisay oo su'aalo ay si toosa u weydiinayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa wax laga weydiiyey arrimo badan oo la xiriira maamulka koonfur galbeed. Shariif xasan sheekh aadan ayaa wax laga weydiiyey arrimo badan oo la xiriira dowladda koonfur galbeed iyo midda dowladda dhexe, gaar ahaana shirkii u dambeeyey ee madasha wadatashiga. Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin magacaabista madaxweyne ku-xigeen, xubnaha aqalka sare ee reer koonfur galbeed, arrimaha ciidanka, barakacyaasha deegaanadan ka soo jeeda ee ku dhibaataysan gobollada kale ee dalka, arrimaha ciidanka, dekedda iyo garoomada. Ugu horeyn, madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu ka hadlay su'aal laga weydiiyey soo magacaabistaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo waxaa dib u dhigay maadaama dowladda ay haatan ku dhowdahay muddo 2 sano.
Su'aalan koreyt madaxweyne ku-xigeen run waaye constitutionka madaxweyne ku-xigeen dhigay in madaxweyne ku-xigeen la soo biyo madaxweyne ku-xigeenkana waqti dhow soo biyo doona intii inta ka horaytay sababo jara dartii oo masuurta galna in walibana ka suurta galo waaye siyaasado jara dartii wali fadahaynaha si deganaasho leh ay aragti leh oo layska qanciyay in liin soo biyo intaas dartii ayaan waa la hakasinyay dhibaato kale hata ku jartana ma jarta insha allah waqtiyada dhowna war soo biyo doona in madaxweyne ku-xigeen wal jaro.
Dowladda xigta midda hadda waqtigeeda sii dhammaanaya ee Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa sida uu qorshaha uu yahay waxa ay yeelan doontaa aqal sare iyo aqal hoose, waxaana madaxweyne Shariif Xasan wax laga weydiiyey sababta reer koonfur galbeed Soomaaliya ay ugu yar yihiin aqalka sare. Wuxuu madaxweynaha sheegay in fikirka 4.5 ay ku cadaadiyeen maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira iyagoo si aada u dhaliilsanaa, shirar badanna ay ka baxeen, ugu dambeyna ay u tanaasulaan fikirka 4.5 loona baahan yahay in iyagana ay u tanaasulaan aqalka sare inay 8 xubnood qaataan.
Rungu aqalka sare siyaad xubnoodaan toosti Puntland haddii aan ku qaadayna tubiko in Soomaaliland iyo Tobiko run waa meeka dheeda arrinteeda iyo eedan ku doodan reer Puntland wariyadeena 4.5 iyo wali arrinaha in degma iyo gobol wala ka qayb fadaan in bani aadamkan hadii soo doodo oo wal ku hadala way la ka qasbinyaa lama shee in la helo in la doodo in istana zulo oo negotiation la galo wal ku tabo wal la qaado marka iyo madadeen booliha ku tabo nagadeena 4.5 in oo galaadan unoon waliba ku tabnay inayoonay waliin dheereysi sababo jara dartiyo iyo u sheegadeen maamul muddo badan ha jari aana wali kala jara gudoon degmo iyo gobola la kooyan haddii degmona lagu diidi gobolna lagu diidi bal meelnana iska kooyi karo dhexdhexaad nagada korteyna kooyta anita saasaasa lankeli waynaan qaadanay hoona 4.5 kiyo ogolaadan unoona dhinay kanantin wal ku tanaasul.
Aasaaska ciidanka oo lafdhabar muhiima u ah jiritaanka dowladnimada ayaa dowladda koonfur galbeed Soomaaliya muhiimad saartay tayeynta ciidamada, waxaana mid ka mid ah kasoo qaybgalayaashii barnaamijka uu madaxweynaha weydiiyey ciidamada tirada badan ee magaalada ku jira iyo weliba sida uu qorshaha u yahay in ciidamadaasi la kala qaado.
Ciidan ma qabno na marahayti ciidankii una qabna selin habe wal meelo ka jaro runtii alxamdulilah onorto madii hore kooyowshii aanu murugnihay hadda alxamdulillah ciidanka hadda hayna tiknikada male maabninka bilaawnayna jirtaa tan hayna rumu hal halow shawalma hanaani hol goyti reewanka maamaatisu inay xanaanada walno dhimin walno ciidan dareensagno laakiin walinka tala galnay ciidamada la tababaray degmooyinka lagu tababaray ee degmadanka badan lagu tababarayna bay dhow walinka tala galnay booliska hadii lagu reeba booliska gaarka iyo militariga binyoona banaanka baan booliska lay gudan roogo marka aqalgeeyko baa ma qab amaliyan hayt laakiin wali booha wali diyaarangana ciidamada militariga iyo booliska gaarka bayna biladka la kubi wali kale idan ka faraxsanaa wasiirada shaqada kala hayna dheego hayn su'aal valid oo eediyadan jarto wal jaraa laakiin wali booha waqtiyadan wali wadnaha in ciidamada banaanka leen biyo ciidamada banaanka baan
dagaaladii dalka ku habsaday gaar ahaan kuwii goboladan ka dhacay iyo dhibaateynta milishiyada Al-Shabaab ay ku hayeen dadka reer Koonfur Galbeed ayaa sabab u noqotay in barakacyaal badan oo reer Koonfur Galbeed ay ku qulqulaan magaalooyinka kale ee dalka wuxuuna Shariif Xasan sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dib u soo celinta muwaadiniinta reer Koonfur Galbeed ee ku dhibaateysan gobolada kale ee dalka taasina ay tahay waajib saaran qof kasta oo reer Koonfur Galbeed ah
waliba qabe una dhama waajib noo saarantay lan gooninka toosanta ma jirto lahaaneeda ma waajib noo saaran hadii wadanka nabadnaga dadkaas kulli joohanagaan marka nabad ka shaqeynay nabad ka dadaalnay intee wada roogdani sabarnay taan dawladdiidka oo ni habsadi badana maamuladii jare jareen dhulki roogeen sida Puntland in galmudug oo qaybto yar Haiti in xibani xab Somaliland maamuladii jareen shabaabka maka habsana marka ku badbaadeen marka dhulkakeedana dawladda dhaxan hadeer waayti maamuladii wali ba ka habsadeen shabaab dadka colaadaha ay waayeen in abaartaha ay waayeen heedo ay kalmay ay walan diidi in oo qahaan qasabti iyo dagaaladii sokay islogaayna marka haddama in ku baahanyo madon in oo noo maamula helni in hadii walku qaldi jintoos sida korna hadii lankan hore aan fayl ahayn ko fayle ko doono waqti shiba dhamaado doona ama suubaba isku dhimado doona mushkil ma leh maamulka in jiraya ahmiyadeeda
dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magaalada madax u Baraawe ayaan wali u guurin wuxuuna Shariif Xasan uu sababta ku sheegay in aysan jirin wadooyin iyo garoomo halkaasii ku diyaarsana markii dawladda la dhisayay ayna ku dadaalayaan dayactirka meelaha muhiimka u ah dhawaana loo guuri doono sidoo kale wuxuu sheegay in dhawaan ay bilaaban doonto dayactirka tikada Baraawe si halkaasii ay u noqoto magaalada madaxda Koonfur Galbeed
walaasi dhawna may la xayirnayna ama laangarnayn runtii rumu Baraawe caasimada aan ogtay la galnay iyo baseedo fadni way lagu seedo waay airport makiyala jidid oo haata geeka sidee la fadalay mara corona mayalan saas dartii maamulka wali in baahanyahay inuu sunay adduunyada la xariiro adduunyada aan kooyto ku tabta la hadal wala wadaago marka meel jidseena la mara corona airportna lahayn intii la fadhiyada mal roogo koro marka saas dartii intan roogna airportka dilahay naftani ka soo bilow aakhir shee la dhiga dhiga doona United Nations kan dhig kalmayneen dhisohay in dekad dawladda sheena yaan in dhiso doonto waqti dhow ee naftii wal bilaaw doona beedin leel kareem walaa una kamiyo hayno dekad oo macamilka way ku shaqeeyay waayay jid wal marse oo malaajidtay kullu joomay goosadeen nimankan tiidka alaabta meelada ku degda hadii wax la arsimeeyo la geysi isku dhibaant marka insha Allah jidteen furmo doona dikkadna dhisimo doonta airportkana in dhisimo dega doona in Baraawona aasimana mudiye wal question ka jarama ah laakiin wali baa wal waqti ay ku kuma qanyo insha Allah waqti dhawn wali baa rajaynayni oo mar iyo nar baan lug soo bi su'aal kale hadba dugsiga sare iyo iskoolada inaan maana mara wali baa iskool
ugu dambeyn waxaa wax laga weydiiyay sida bulshada ula kulmo iyo meelaha uu dadka ku qaabilo wuxuuna yiri
in hartaan waliba aaminsanaa halankan eedan aray korani aan is aragay laakiin wali waay kor waa eedan kuxumaanay leeyahay ana male waayo tarooga igasto safarka in badan la sheegay oo aan is lahayn oo ana baban roogona meelay leey rafaday meelusan baa waasi leey rafaday baban wala safarana tan meelay ray safar leey jiray safarkana safar shaqaleen baa hayna badana maadaama shabeelo hoos iyo xamar hudud leey tan oo badana meelusan baa ana maadaato leey hariire mal waayo telefoonka wiliba telefoonada qowdkana aan is amaanay dadkan ka feelay telefoonada walaa in dirikor maana mal waayo aan
waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu si toos ah u soo horfadhiisto bulshada taas oo ay su'aalo ka waydiinayeen arimo badan waxaana barnaamijka soo qaban qaabisay idaacadda Koonfur Galbeed